Uhlelo lukaNkulunkulu olulula lwensindiso, by All Nations Gospel Publishers. Umngane wami, ngikubuza umbuzo obaluleke kakhulu empilweni. Injabulo yakho noma ukudabuka kwakho kuze kube phakade kuncike kukho. Umbuzo uthi, ingabe usindisiwe? Akukhona ukuthi uyilungu lebandla elithile, kodwa ingabe usindisiwe? Akukhona ukuthi umuhle kangakanani, kodwa usindisiwe? Akekho ongajabulela izibusiso zikaNkulunkulu noma angene ezulwini ngaphandle kokusindiswa. UJesu wathi kuNikodemu kuJohane isithathu ivesi isikhombisa, nonke nimelwe ukuzalwa ngokusha. UNkulunkulu usinika ezwini lakhe okukuphela kwecebo lensindiso. Uhlelo lulula, ungasindiswa namuhla. Okokuqala mngane wami, kufanele uqaphele ukuthi uyisoni. Akekho olungile. KwabaseRoma isithathu ivesi kunye iqanda. Akukho mehluko nhlobo, bonke abantu bonile futhi ukude nobukho bukaNkulunkulu obusindisayo. Alikho ithuba lokusindiswa ngaphandle uma uqaphela ukuthi uyisoni. Ngokuba uyisoni, ugwetshelwe ukufa. Ngokuba isono sikhokha inkokhelo yaso, ukufa. Futhi isono lapho sesikhulile, sizala ukufa. EkaJakobe kunye ivesi kunye ihlanu lokhu kusho ukwehlukana noNkulunkulu, esihogweni kuze kube phakade. Kubi kanjani? Yebo, mngane wami, kodwa kuyiqiniso. Kodwa uNkulunkulu wakuthanda kakhulu waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu Kristu, esikhundleni sakho, eyahlupheka ngenxa yezono zakho, futhi yafa esikhundleni sakho. UKristu wayengenasono, kodwa ngenxa yethu uNkulunkulu wamenza wahlanganyela isono sethu ukuze kuthi kuye sihlanganyele ukulunga kukaNkulunkulu. Kubili kwabaseKorinte ihlanu ivesi kubili kunye. UKristu ngokwakhe wathwala izono zethu ngomzimba wakhe esiphambanweni, ukuze sife esonweni futhi siphilele ukulunga. Kungemivimbo yakhe ukuthi niphulukiswe. Kunye Petru kubili ivesi kubili isine. UJesu kwadingeka afe. Wayefanele anikele ngegazi lakhe. Ukuphila kwakho konke okuphilayo kusegazini. Leviticus kunye isikhombisa ivesi kunye kunye. Izono ziyathethelelwa kuphela uma kuchitheka igazi. KumaHeberu isishiyagalolunye ivesi kubili kubili. Manje angeke saqonda ukuthi isono sethu sathwalwa kanjani nguJesu, kodwa uNkulunkulu uthi ezwini lakhe sathwalwa. Ngakho, isono sakho, mngane wami, sathwalwa nguJesu futhi wafa esikhundleni sakho. Iqiniso. UNkulunkulu akanakuqamba amanga. Ujele waseFilipi wabuza uPawulu noSila, yini okumelwe ngiyenze ukuze ngisindiswe. Futhi bathi kholwa enkosini uJesu Kristu, futhi uzosindiswa, wena nomndeni wakho. Izenzo kunye isithupha ivesi isithathu kunye. Kholwa nje kuye ukuthi nguye owahlupheka ngenxa yesono sakho, wafa esikhundleni sakho, wangcwatshwa, wavuka futhi ukuze uthethelelwe izono zakho. Manje mbizeni. Wonke umuntu ocela usizo kuJehova uyosindiswa. Roma kunye iqanda ivesi kunye isithathu. Wokuqala wokuba isoni sithandaze unikezwe kuluka kunye isishiyagalombili kunye isithathu. Nkulunkulu ngihawukele mina soni. Manje usuyisoni futhi ngokuqinisekile uyazisola ngenxa yalokho. Njengamanje, noma ngabe ukuphi phakamisela inhliziyo yakho kuNkulunkulu ngomkhuleko. Akuthathi umthandazo omude ozwakalayo, ngoba uNkulunkulu ufuna ukusindisa. Vele uthi, "ONkulunkulu, ngiyisoni, ngiyaxolisa, ngizosuka esonweni, ngihawukele, ungisindise." Manje mthathe nje ezwini lakhe. Wonke umuntu, okuhlanganisa nawe, okhala kuJehova ecela usizo uyosindiswa, ngeke abe namandla noma angakwazi, kodwa uyosindiswa. KwabaseRoma kunye iqanda ivesi kunye isithathu. Thatha nje uNkulunkulu ezwini lakhe. Lapho usukwenzile lokho akucelile, yamukela insindiso ngokukholwa, ngokwezwi lakhe, kholwa enkosini uJesu Kristu, futhi uyakusindiswa. Izenzo kunye isithupha ivesi isithathu kunye, akukho bandla, akukho mphakathi, akukho misebenzi emihle, nguJesu yedwa ongakusindisa. Isu elilula lensindiso lithi, uyisoni. Ngoba uyisoni kufanele ufe noma ukholwe uKristu, owayesibambile futhi wafa esikhundleni sakho, wangcwatshwa futhi wavuka futhi. Vele ubize uNkulunkulu uqaphela ukuthi uyisoni futhi umcele ukuba akuhawukele futhi akusindise. Bese ke mthathe nje ezwini lakhe futhi ngokukholwa wemukele insindiso. Uthi impela akukhona lokho kuphela okumele ngikwenze ukuze ngisindiswe. Yebo, liyikho konke, liyizwi likaNkulunkulu. Kuyisu likaNkulunkulu. Mngane wami, kholwa futhi ukulandele namuhla. Manje isikhathi, namuhla usuku. Lalela. Lesi isikhathi sokuthola umusa kaNkulunkulu, namuhla usuku lokusindiswa. 2 Korinte 6 ivesi 2. Ningazibongi ngekusasa, awazi ukuthi kuzokwenzekani phakathi naleso sikhathi. Izaga 2 isikhombisa ivesi 1. Uma ingacacile kahle, ifunde ngokuphindaphindiwe uze uyiqonde. Ungabeki leli pheshana phansi uze wenze. Umphefumulo wakho ubaluleke ngaphezu kwawo wonke umhlaba. Ingabe umuntu uyazuza uma ezuza izwe lonke, kodwa alahlekelwe ukuphila kwakhe? Vele akunjalo. Akukho angakunikeza ukubuyisela impilo yakhe. Maku isishiyagalombili amavesi isithathu isithupha no isithathu isikhombisa. Qiniseka ukuthi usindisiwe, udinga insindiso ngaphezu kwakho konke okunye. Uma ulahlekelwa umphefumulo wakho, ulahlekelwa izulu futhi ulahlekelwe yikho konke. UNkulunkulu akusize usindiswe namuhla. Uyokusindisa futhi akugcine. Zonke izivinyo oye wabhekana nazo ziwuhlobo oluvame ukufika kubantu. Kodwa uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe, futhi ngeke avume ukuba nivivinywe ngaphezu kwamandla enu ukuze nime niqine. Ngesikhathi uvivinywa, uyokunika amandla okukubekezelela, kanjalo akunikeze indlela yokuphuma. Kunye kwabaseKorinte 1:3. Ningathembi imizwa yenu. Bayashintsha. Thembela ezithembisweni zikaNkulunkulu. Abashintshi neze. Ngemva kokuba usindisiwe, kunezinto ezintathu okumelwe uzenze nsuku zonke ukuze ukhule ngokomoya, thandaza, ukhuluma noNkulunkulu. Funda iBhayibheli lakho, uNkulunkulu ukhuluma nawe. Fakaza, ukhuluma ngoNkulunkulu. Uma umuntu evuma obala ukuthi ungowami, ngiyakumenzela kanjalo phambi kukaBaba osezulwini. Matewu 1:3-2. UNkulunkulu uyakuthanda. Yamukela insindiso afuna ukunika yona futhi uthole ukugcwaliseka kokwazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Ibhalwe nguFort Peter.